listen now. Mpenzi wa kweli ni one, hakuna mwingine ni ii.